Frampton Records.
Purchase your tracks today.
Kwangu inavuta shiri na wala haukutalie maumivu gani minapitia zile subiri zikanishibiri pengine wenda fatali uwenda siku itafika mvumilivu kula mbivu zile subiri zikanishibiri pengine wenda fatali uwenda siku itafika mvumilivu kula mbivu I miss you we unalie kito kwangu ulizamie Wani baby ungenisingua kima wazo singeopungua
Hey, hey tuwe marafiki Masu cheki wanafiki Hey, tuwe marafiki Oh, minifanye Hey, hey tuwe marafiki Nifanye bibi Mami tuwe marafiki
Oh, Mbani Rudy, Dash Chase na Budi Kukupenda, sijafanya maksudi Mtoto mrembo, zaidi ya waridi Nikikuona, moyo nena two speedy Rudi nyumbani, ona vile natabika Hata njiani, minagopa tukupita Nalia mpenzi, kwako nishafika Kinita baby, akida shenita taitika Nguwa makali, mpaku wa speaker Sakata tamaa, hadi kwa mita For the long time ago, nimekumisa na mrembo Sikizo uimbo, hadi kule kwa Twitter Hivi ntampata wapi, wakulete chocolate Kiss, hug, paka na necklace Mazo ya gani mwapenza na mechizo Na najua baby girl mi na kumisi
Hey, neri tuwe marafiki Masu cheki wanafiki Neri tuwe marafiki Oh, minifanye wehanje Hey, neri tuwe marafiki Nifanye bibi Mami tuwe marafiki
Bora mapenzi kuliko ushenzi umenitapeli huna mapenzi kweli na kuwaza mama umebadilika umekuwa kama mnyama na shindo la kufanya mtoto wake Afrika wakati ulijua kwamba kwako nimefika mizizi nimekita nimekufa kabisa na subiri kuzikwa unapotembea mate na kumezea na kupenda sana sitaki kukuchezea we mrembo utanipa pressure usiku na kesha mawazo kibao ama labda sina pesa
that's why ukaamua kunitesa
mimi wewe unali Kito kwangu uliza mie Kwani baby ungeni singuwa Kima wazo singeopungua
Hey, neri tuwe marafiki Masu cheki wanafiki Neri tuwe marafiki Oh, minifanye anje Hey, neri tuwe marafiki Nifanye bibi Mami tuwe marafiki
Kaka Sapachi, wanajua.